uma inhlupheko ikwehlela usakwacabanga ukuthi ekazi uNkulunkulu unechaza elingakanani ukuzenza ikwehlele? Ngakube le mhlawumbe imeqile wangayibona noma uvesi wayidedelela kimi? Uma ivumele pho ngalephi? Angiqale ngibingelele ngithokoze kakhulu kuba sibe ndawonye futhi engosini eFresh. Ngingusibalo Phithi Ngema, ongumlomo kaBenedict weChristian Networks. Ngivamise ukuyibuza leyo mbuzo ngoba makwehla inhlupheko ngiye ngithi fofoloze phansi qede ngiyibuze ngididekile ngithi isankahle esingaka esani kodwa engishawa ngaso Nkosi yami. Ngakho ubuza imibuzo enzima kulezi zimo. Izolo sikhulume ngokuthi uNkulunkulu ukhuluma ngothanda nomsa wakhe omuye enginaphakade. Lokho ukusho ngokungamakhulukhulu eBhayibhelini. Ngani? Ngoba kuthatha isikhathi ne-experience enqala ukubona uqobo lokwethembeka kwakhe nothando lwakhe ukuba lube ingxenye esiyikhona ukuze kuthi ngalezo zikhathi zeyinkinga sihlale sazi futhi sinokuthula ukuthi akasoza sishiye, akasoza sidele. Futhi lo msebenzi aqhubeke wenza kithi, wenza kithi ngamunye ukuze sibe yilokho afuna sibe yikho. Yilokho kanye okwakusenhlizweni yomhubi ngesikhathi ethi kuNkulunkulu lapha kumahubo 71 verse 20 no 21. Wena owasizwisa inhlupheko eziningi ezimbi, uyakubuya usiphilise, usikhuphule inzulwini zomhlaba, yandise udumo lwami, ubuye ungiduduze. Uyazi ukuthi uNkulunkulu usemandleni phezu kwezimo zonke ezinzima naseyinhlupheko. Uyakuvuma ukuthi uNkulunkulu uyivumele ukuba zenzeke, kodwa phakathi nazo ube nesibindi ukusho kuye njoba esho uDavide ethi uyakubuya usiphilise, usikhuphule inzulwini zomhlaba, yandise udumo lwami, ubuye ungiduduze. Esikhathini seyinhlupheko zakho vumela uNkulunkulu akhulume isibindi kuwe.
Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Le devotion uma ufuna ukuyithola yona nsuku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu 067 706 0077. Lengosi ungayithola futhi ngokwe-podcast. Ungangena ku-Spotify naku-Facebook page yethu, kungenjalo zi-downloadele i-app yethu. Kuzo zonke lezi zinkundla lilodwa igama uzolibhala izwi eliFresh.